abantu bakho ukuthula emhlabeni wakho wakuka amanxeba acwela umzimba wonke kumnyama babakhanyisa bacela ukuthula empilweni zabo Bashi
Amanda
Hamba Nabo
Itemba
Zuma
Amanda
Zuma Bashi Hamba Nabo Hamba Nabo Hamba Nabo.